Nechali wange ghosti.
Come on.
Lwaki tetunyumiza ku bantu story ya feye danga bwe twabanga mu ghetto. Mutai muziri.
Oh mama twali yange nkora. Twali yange nkora. Njoke nkora. Mushivuga de yashine. Nebaraga mufine.
For a long time, twali wabasajja twabalabako. Kyemmanyi yali nsobi emyaka gyalina mitona ye nga twawuliriza ekitiibwa twabawanga. Long time abaliwo tetwabazaala wanga. Balina obukoola batuwangako. Bwe ndiba nkuzeera bannagamba ndibayimbako. Kubanga banjigiriza mwekyo mbeebaza ddala. Sulu baada bamulwaga ndikabaka bya ddala.
Kyekye nkola ntwali yange nkola.
Kafina abalume nkola.
Uganda nkola. Somali nkola. Dubai nkola. Une Sudi nkola.
Cheche nkola. Ntwali yange nkola. Njuke nkola. Mushivuga de yashine. Nebaraga mufine.
I'm feeling.